Berminho não cheque para fal, tenho coiô e lampo fal, armando bamba moco tal, pouco tu dinheiro para me fal, masula foca mulibal, dedo coito de tilal, tagis no tac muito pidal, armando bamba na mibal, de camunho de bamba dal, cheque para dar. Garat bagen du kolal lajel lajel mo akou sarafal
Cheikh Ibrahim Cheikh Ibrahim kangam la Cheikh Ibrahim babil mouridina Cheikh Ibrahim Cheikh Ibrahim kangam la Cheikh Ibrahim babil mouridina
Datte du ko di ñune ko fal Ahmadou Bamba lay jafal Yoko ci mom ay tetal limo waral mu andak al waxtu ne mang koy magal di sokko tay rote kawal ñam fa fekkon de len lakal ci di len sujud wa jangi dal
Cheikh Ibrahim Cheikh Ibrahim kangam la Cheikh Ibrahim babil mouridina Cheikh Ibrahim Cheikh Ibrahim kangam la Cheikh Ibrahim babil mouridina Cheikh Ibrahim babil mouridina Cheikh Ibrahim Cheikh Ibrahim kangam la Cheikh Ibrahim babil mouridina
Fekkon na ndox mu ñuy tangal nango ye nan bu kenn laal mu ne ko ci studio ci al ngir li mu gëm Cheikh Bamba dal Fekkon na ndox mu ñuy tangal nango ye nan bu kenn laal mu ne ko ci
Cheikh Ibrahim, Cheikh Ibrahim, kangam la. Cheikh Ibrahim, babil mouridina. Cheikh Ibrahim, Cheikh Ibrahim, kangam la. Cheikh Ibrahim, babil mouridina. Cheikh Ibrahim, Cheikh Ibrahim, kangam la. Cheikh Ibrahim, babil mouridina. Cheikh Ibrahim, Cheikh Ibrahim, kangam la. Cheikh Ibrahim, babil mouridina. Cheikh Ibrahim, Cheikh Ibrahim, kangam la. Cheikh Ibrahim, Cheikh Ibrahim, kangam la, Cheikh Ibrahim.